Ungapheli yazi impela uyahlola ngikondile ngibonile Ungapheli yazi impela uyahlola ngikondile ngibonile Ungapheli yazi impela uyahlola ngikondile ngibonile Amaphupethu angaka Nefiso zethu uvumile nisekuphelile Amaphupethu angaka Nefiso zethu uvumile sekuphelile Anilakaze ngicabange ukuthi sehlukane Ungithembisile makabahle Anilakaze ngicabange ukuthi sehlukane Wawa umthemsile izulu nomhlaba Sasilinde enhle sayona we
Sasilinde
enhle laphela nya
sayona sawumele izitsha
Sasilinde enhle sayona we
Sasilinde
enhle laphela nya
sayona sawumele
Sasinente ente Sayona we Auya pela ya
Sayona saumelizecha Sasinente ente Sayona saumelizecha Sasinente ente Sayona saumelizecha
Yazaluko, aluko ngegempele uthando Yazaluko, aluko ngegempele uthando
Uhlabase njebe pangilelo amabeketa Pelubeze nzele kwa balandeli Uhlabase njebe pangilelo amabekila Pelubeze nzele kwa yungele Ay mina nqaqepho zami Mina nqaqepho zami Awungamaneseke phelela
Uyidali sayona, sayona Sasinendendle sayona Temba lami wayona, wayona
Sasinendendle sayona Sayona saumelizecha